kursi ku gafay gacalka magaasi raay diga xirhi karaad weena garabkayga saar kursi ku gafay gacalka magaasi raay diga xirhi gaba
Come on.